Wano muso uchimanyi awabe chirungi nechibi obobulungi bwamakula ukoze singo genderera yakutonda oli mulungi ngosikiriza natala obomuwala abasajja bateke engalo bulijoyita bano obukodyo kikumi bakutengula ebyo mubimanyi
so much to gain.